Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Ɗo yo Sidjo Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Sidjo Tamani.
Sakirabi hiɗiɓe ona e jam, ona e tampere korkaji hannde alkam saare sappo e jeɗɗi lewru juin 2014 sappo e jeego yamɗe ɗaɓɓuri masilma capannayi e joyi le studio tamani ɗo maison de la presse min goni on compitita hannde dow talki kawral tongama banggal soldasagal keñen jonno hakkunde Mali kañi e France faa ɓe keɓa honoka jalodade hunde fof ko woni jambotoɓe e leyɗe maline en e hakkille Jean Yves Le Drian kanko mo ministre o banggal soldateɓe leydi France nden o wi ɗi talki kawral ndenno anda cellina giggol hakkunde leyɗe ɗiɗi ɗe en banggal saria ndenago yimɓe horugol holliti wiide yimɓe waranoɓe so irda luggere wotere jaago ɗum woni heddeji kati ɓe en yo soldat si en ɓe pereji boɗeji ɓe jaati jaati ndenno amir holliti hunde fof gon amir leydi amérique jaati waɗi ngol horugol jaabuji ɗi en so wiyeɗi ɗi kanko biyeteɗo juuju karambe o kaltal hakkunde gouvernement o kañi e pelle murtuɗe en ana jokka fa hannde Alger lamorde Alangerie hannde guɓal jama fuu hollitan ko woni yeelaji muɗum bisimilla moɗon studio tamani keña Mali e France tonguidi talki kawral banggal kabaruji soldasagal ɗum woni jokka hono yambere ɗeɗo yambere tongugol mu golɗo waɗi ministre jokka l'armée o en to gollirde ministre l'armée Mali to enna faa dawridal ɓeyda ñiɓɓude ley haɓugol e jamba jambotoɓe bomɓe leydi meɗen ndi enna keɗo ɗen Barke Cissé
ndutal kuru waran lonto hono talki tongaɗi banggal ndenagu hakkunde Mali e France ila hitande 1985 talkuru ndu ana sawi dabareji ñiɓuɗi hono ministre sorrasi France facciti fa laaɓi ɗum woni nafa leyɗe ɗiɗe fuu dow tongugol nduɗo talkuru sa ƴeewi ɗum fuu fa Mali heɓa rentorade fa hannde kanko ministre o holliti wiide hono tongugol nduɗo talkuru ana wajimbini e leyɗe ɗiɗe fuu hono no leydi Sénégal e leydi Côte d'Ivoire tonguno nduɗo talkuru nde hono suudu kumaniɗo kabaruji armé o holliti wiide tongugol nduɗo talkuru ana wawi waddande Mali jam e deƴƴere miccitoɗon wiide heeƴaɓe hooreɓe parti politique en kewɓe e baale jama kollitino jarraki hono tongu gol nduɗo talkuru ɓe kolliti wiide hono tongugol nduɗo talkuru ana wawi wartirde laamu tubako dow meɗen
nden no keña ministre leydi ɗiɗi ɗe France gagné e Mali tongiɗi talki kawral kabaru soldasagal falato wawade banggal saria renuga hunde ko renata dawridal hakkunde leyɗe meɗiɗi ɗe ena ley haalaji Jean Yves Le Drian kanko mi ministre soldas en leydi France keɗe ɗen Barke Cissé
min tongui talkuru ɗum woni hono talkuru kumanidu ndenago lontundu talki tongan waɗi ɗum woni hakkunde Mali e France ilande hitande 1985 sa ƴeewi hono tongugol nduɗo talkuru ana wajimbini e leyɗe ɗiɗɗe fuu tongugol nduɗo talkuru ana jogui nafa fa sanne a ƴeewan hono leydi Sénégal fa yettoyade e leydi Côte d'Ivoire ɗum laati sababu meɗe mbawi yettoyade e dow leyɗe mabɓe ɗe ɓe golla golleji kewɗi ley yamiroje mabɓe talkuru ndu waddata sababu majjum hono sa ƴeewi hono banggal jande en kaɓorɗe fa yettoyade e kumpitagol ɗum fuu ana hani feccitede ley talkuru ndu ndu talkuru sellinta renago sorrasi en France gomɓe ɗo Mali ɗo e ndenago sorrasi en Mali gomɓe to
France
e hakkille Aminata Draman Traoré tongugol ɗi talki kawral ana waɗa so Mali mursandimako muɗum jaati o wi ɗum hiilaji leydi France tan woni ɗo enna hono sembi o sembini ɓe keɓano cembiniro banggal soldatagal e leydi meɗen ndi o yewtiddi e seguga jogo keɗe ɗen Marway Galou
ko tonga e ɗereji ɗi ko sa ƴeewi wakkati jono ɗum woni hono kulleji gonɗi ton ɗi fuu ɗum ɓe kaja fa hono militaire mabɓe ɓe kayba soɓe France mati ɗum woni yimɓele heɓe kamɓe warde ɓe belta ɗum min somiɗa ƴeewa wona hono banggal ndima ko leydi ndi ƴeewami de bangue goɗɗo ɗum woni ko kanmin ƴeewirde ley hen saabi sa ƴeewi wakkati jono ɗum woni hono kamɓe laamu koɓɓe a tawno hono kamɓe jaati gatte kar han hay ɗum hono neɗɗo ɓolo ɓolo wawa andude ɗum ko woni leyto sa ƴeewi noon ɓe gorri le leyɗele kewɗe du ɗum ɓe garta fa ɓe gaɗa ley saha ngal fa ɓe gatta toon ɗum woni hono jawlele mabɓe jaati ɓe keɓanoɓe joɗɗiro toon fa gasa min wakkati joni miɗa miila en fo eɗen kaani joɗade miije ɗen ɗum woni lawol ngol leydi meɗen nangui joni ngol ngol wona lawol lobbol
sakiraɓe oɗon darda ono heeɗiɓe neltiro mimijago moɗon e hello facebook studio tamanigo on jarama
tamani
kaldal fuddi alger dum won lamorde algerie kenyen hakkunde lamu o kanye pelle murtude en fedde fu yidam fere mudun tafon jama o nonno fufu joka joddoto denno hande fa jewa non hono totondiral hakkilaji gal foti wadirede kanyum e ko hani batede e do mudun ko ena ministre hakkunde mali e leede godde on abdullahi joko jop kanko yadi to e ministre hewbe denno wajike homo fu yalla kaldal gal anarima jam nyibudo kerdem
Le Mali est une
Mali leydi kindi andirandi basiji fasanne e jam men nanni ilay ko boyi meden nana ilay ko nante ko jam waawi waddude basi bonnata dum wadi so men cubbi jam men tawdi hande yeso modon do faamen kalda hakunde amen men keba sababuji nyifowo o do basi faamen keba men gada hejoji nyibinirde Mali meden o Mali mo en fu ngiden
dental partiji jokka nangontirde gam geggol bebe leydi mudu en bembi pur ana rentini ko futi e partiji politike sapo denno be jidi beta hande denno e yedobe halaji faabe kumpita wiide e be tawda e anniyaji illamu wajati e be jeli do partiji politike di fu denta joka dental majju kala denno kala be denta denno an han ko be kumodo faabe balla lamu o en tita lamdondiri e Suleiman Mahmoud denno beta kanko e dumbiya jokko horejo parti beta do ko demo kedo dem Umar Waygalo
le plus mine men gada noddango dum woni fewde balle politique de fuude kawro dum wonono kaldale kawro gondungal wadde to Alger wakkati joni o Mali ko furdana ka nangindirde handen o sa jeewi leydi Mali ndi hande yimbe be furdana ka ja dum wonono yalla dabare jani keba yalla tiid Allahji di an iwale leydi ndi mi wada noddango fewde balle politique de dum woni gondude laamu o de kanyal luttindirde laamu o de fuude nangindira dum woni be kaldale hala wota kaldale kawral kangal wadde wakkati joni o ngal be fuudube tawde dum woni kedjado mo hore leydi ndi heji dum woni kando darnaade dum woni kaldal e kawrangal puddongal wakkati jono to Alger to
nenno kabaro soldats en waranobe so irda jago heddeji katibe en dimitima horgol leli amerika nenno saldumu dum woni goldire betende FBI de holli dum soldats en be beriji bodeji be jati masimbina so irda lugere watre juju yaya karambe jati yedi kabaro en gol kawran an han ko tawde gol horgol on fuddi lebbi kurdi sabide yaya an wolitide yoga en de tew maybe be en non ko endondira e sarabe na sakirabe mabbe den no hollitide mun fu ko no gagnondiral basket fu dan kiki de hande den no kina fedde fu gagna balde tati labi tati tafo su jokkondirde solato hore pelle mali de en kala den no worbe bangal mudun to AS police kanyu yida estid malien bangal rewbe to en no joli baase kanyu fida e AS real on jarama
tamani tamani sejo tamani
yenno jaade hunde fu jokka banga region ngayete holitide imo holiti wiide heydre matama e ko foti sukaabe sigu nan ujunere e ley lewru juwendu en ley mabbe neno temede nayon goni burbe fu tampude nayon lennama doktoro sandu europe humanindu nedda ko kany e dena gude togibe den dawrinaama huunde fof wono jokka faa leɗɗo fu ena anaano ko tawi ko futi millioji sappo tute bamle 2014 yaade 2015 le région sikaso ena kenya yambereji tutugol ngol fuɗɗi ley commune kuruma o ena ndenno toon e sikaso ana poti kilométre capanɗe jeego e joyi waajuji anaano ko tawi waajibi anaano ko tawi gaɗama to ena faa wiide jalla han ko tawede huunde fof kon remoɓe jeyi kañum en kandi e leydi ndenno kamɓe kani hinnaade ndi Amir en gerse service demal kulikoro chapan njoyo denno mbaliramo moto ngaji ko foti millioji nogay Josepha nati o cogudi motoji denno ana sabimbina Amir en gese be en jafa ele kiredu denno circuit ngaji jeddi kulikoro di eno mbawa dawridide ere mobe keren dum ko be jodi be ko fu ko no joka baraka fu no bargo daga muti to ena be puddi janginede hono no chofe puti mardede be mbawandu cagal joni hunde fu no mahude joka hono pofirde chofe yalla hunde fu ko no wata wata bibe jawle mabbe de ana buito de do walde de wana jali lam biyetene AWP notori be jawdi janginobe lekkol jande leeyir banamba chapande nayon puddi janginede no halaji jillondirde naftorte dum ana sabimbina jottinde jande leey cuudi lekkol banamba di enegal horejo jande circle banamba o kanyun jatel landini dede jande hore jiddental peddo soldats en larme nu won koynan kobe koydan kobe on yidi ha hunduuno jeewu yihi jeewude l'école soldats en kulikuro en colonel major Idrissa Fane o bami anniya mahoyde yaade faamoyde no jande de en dum woni gubal biata gal hono fedde joy balmgal e da yarobe koyde an hal ko tan no puti jokkal hono be jenginirte ton jati tuba kobe en jati hono warbe no watat leedi o hebi duuji woni fo yidude kambe jangobe l'école bangal soldatsagal to kulikuro be jati dem no to jam woni fu jam goddo o dum ana alla muiti e be kanko beteedo Mohamadou Soumaré bete hande fonse pam ko do en kanko wonno conseil région kulikoro iwde lewru mendu tan won barle jettemu o lotike kanko beteedo Seyko Fanta Madi Traoré latido député dube chapale jeegom o warata sutra makko wadete aljubare jango tan sappo jettelewru suwe nara to makko jate alla muña en ciagal makko.